njagala nasikao nalichimuli chirunji notafukirira nalimutika bibala gweno yuwayuwa abanjagala bone bafukirira kati ndye nokumulisa nakulaga birungi gwe wandaga bibi nakulaga mukwano gwe wankola bubi nakukolera bingi naye gwe tomanyi nalimu omukisa gwo gweno yuwayuwa nali muti mulungi ogw'ebibala nali kitooke kibulako kusalira sisekano lyazo ne zinengera kati ngeno kumulisa amazima matuufu nga gakaawa kati nokubira busimu muno wetonda masindikira babaka nga begonza naye nga tukimanyi tomutima gwakowa gwali gugwera nga kusulawo gwali gugwo naye nogukutulamu sisekano lyazo ne zinengera kati ngeno kumulisa guno mutima gwali gukubirawo nongalaba njanjagala nansikawo nali kimuli kirungi notafukirira nali mutika bibala gweno yuwayuwa abanjagala bone bafukirira kati ndyeno kumulisa guno mutima gwali gukubirawo nongalaba njanjagala nansikawo nali kimuli kirungi notafukirira nali mutika bibala gweno yuwayuwa abanjagala bone bafukirira kati ndyeno kumulisa amazima ndyeno nyumirwa omana salira bulungi nyirira asalira bulungi nyirira bananga tekamu ebirunga kimala okumuvaamu ndabanga tekisoboka okumulekawo ndabanga sikisobola nokudde mabega walayibuwa busiru ive gye bajjula nkomewo gye bansuna ebyalo ebyo byonno yabitwala natekamu ebirungo ndabanga biwooma mpomereranga mu bisigwa njuki nyirira ndinga muzabbibu jakayakanga bitaala omwana salira bulungi akimala guno mutima gwali gukubirawo nongalaba njanjagala nansikawo nali kimuli kirungi notafukirira nali mutika bibala gweno yuwayuwa abanjagala bone bafukirira kati ndyeno kumulisa guno mutima gwali gukubirawo nongalaba njanjagala nansikawo nali kimuli kirungi notafukirira nali mutika bibala gweno yuwayuwa abanjagala bone bafukirira kati ndyeno kumulisa.